guddiga waxay qoraal ay soo saareen ku caddeeyeen in 24-ka bisha oo maalinta sabtiga ah ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyo guddigii hore iyo is-xogwareysi guddiga cusub. 25-ka ilaa 26-ka bisha Nofeembar waxaa isdiiwaangelinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 27-ka ilaa 29-ka tababar ayaa loo furayaa guddiga. 1-da bisha Diseembar ayaa noqonaysa qiimeyn uu guddigu ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan. 2-da ilaa 3-da Diseembar waxaa hadallada jeedinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 4-da Diseembar qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ka dhacayso. 5-da Diseembar waa maalinta loo asteeyey inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Markii 2-aad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, lamana oga waqtiga haatan loo qabtay inay qabsoomeyso doorashada iyo in kale. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.